sure it's another day that the Lord has made it.
The
weakness of network shows how wicked we are before the Lord, but even in the weakness, the Lord is praised and magnified.
Kufoka kwa network kumene kukuoneka kwa kulumikizana kungoonesera ngakhale so kufoka kwa ifeyo pamaso pa Mulungu mmene tilili ochimwa komabe muzofoka zomwezo Mulungu akuyenera kulemekezedwa.
Because all we are sinners fall short of the glory of God, but because of the richness of His love, He loved us, He died for our sins and purged away all our weakness.
Chifuwa dukuti tonse tinachimwa natikhala operewera pamaso pa Mulungu komabe chifukwa chakulemera kwa chikondi chake iyeyo anatuma mwana wake namafa mmalo mwathu ndi kuchosa zofoka zonse.
So let us go back to the book of John chapter 18 that we have been in.
Ndeno tatenti bwereni ku buku la Yohane chapter 18 imene takhala tili mmenemu.
And today we'll go on verse 20 downwards.
Ndipo lero litikhala mu ndima yake ya 20 kutsika pansi.
So, for us to have a good picture of verse 20, let us go back to verse 19, whereby the high priest then asked Jesus of his disciples and of his doctrine.
Ndeno kuti timvetsese bwino ndime yake ya 20 ndati tingobwerera mbuyo tiyambire mu ndime ya 19 yomwe lankhula kuti ndipo mkulu wansembe anafunsa Yesu za akuphunzira aje kapena za mmene chiphunziro chimene anali Yesu Khristu kuchiphunzisa.
So it is very amazing to see the high priests, those called to be believers, coming to Jesus, asking Jesus about the doctrine. But these guys were the people that were known that they know the doctrine of the Bible.
Ndiyo ndi chinthu chodabwisa kwambiri kuti akulu ansembe amene anali kudzitchula okha kuti ndiokhulupirira ndiodziwa mawu a Mulungu akubwera kudzamufunsa Ambuye Yesu za chiphunziro chimene anali kuchiphunzisa pamene iwo okha amadzitchula kuti ndathu amene akudziwa malemba.
This fully shows that the doctrine that these called to be priests that were preaching, teaching to the people was not the real gospel that is revealed in the scriptures.
Kumatu izi zikungoneseratu kunena kuti ndiye kuti chiphunziro chimene Yohane ali kuphunzisa anthu amene anali kutchidwa kunena kuti ndi ansembe sichinali chiphunziro chenicheni ayi chochokera mmalemba koma zinali zongochokera mmaganizo mwawo basi.
And here it completely shows that one can be preaching, speaking about the Bible, but if Christ is not revealed to him, he's not preaching the gospel.
Ndipo izi zikuoneseratu kunena kuti ndizotheka munthu kumalankhula mawu a Mulungu kapena kumatchulira yekha kunena kuti akulalikira mawu a Mulungu koma ngati sikunakondwerese Mulungu kuvumbulutsa mwana wake mwa iye ndiye kuti chimene amalalikira icho sichimakhalaso mawu konse ayi.
Number one, the high priest marveled upon the disciples of Jesus Christ that were showing the uniform from Christ.
Chinthu choyamba ndichonena kuti akulu ansembe awawo amakada abwa ndi machitidwe kapena maonekedwe a ophunzira amene anali ofanana kwambiri ndi machitidwe a Ambuye Yesu Khristu.
And I'm talking about uniform, I'm not talking about clothes, but I'm talking the kind of doctrine preaching of what Jesus was preaching.
Ndero ndikamalankhula zakufanana sindikungolankhula za zovala ayi koma ndikulankhula za chiphunziro chimene Yesu Khristu iye anali kuchiphunzisa kuti chinali chofanana.
Number two, the high priest wonders about the doctrine, the preaching that Jesus was preaching.
Chinthu chachiwiri nchonena kuti akulu ansembe awo amakada kwathu ndi chiphunziro chimene Yesu Khristu anali kuphunzisa.
This fully shows that the teaching, the preaching, the preaching of that Jesus was preaching was very different from the preaching that them had.
Izitu zikungoneseratu kotheratu kunena kuti chiphunziso ndi uthenga umene Yesu Khristu anali kuphunzisa zinali zosiyana kwambiri ndi zimene iwo akulu ansembe anali nazo.
If you are preaching the Christ of the scriptures, the crucified one, make sure you see the difference because the Christ of the scriptures is not known by many people.
Ngati tudakhala kuti wewe umalalikira uthenga wabwino uonesese kunena kuti kusiyana kwambiri ndi anthu kapena ziphunzo za anthu chifukwa uthenga wabwino sumakhala olandiridwa ndi anthu ambiri ayi.
What differs in the doctrine is the Christ of the Scripture.
Ndiyo chimene chimasiyanisa muchiphunziro chimene chichi ndi Yesu Khristu wa mmalemba.
The Christ of the Scriptures was nailed on the cross, and it's the message that we do preach, Christ and Him crucified.
Yesu Khristu wa mmalemba anakhomedwa kupa mtanda ndipo pamene ndi amene ife timamulalikira amene wopachikidwayo. Pamene Yesu amene anthu ambiri amamulalikira amanena kuti ndi Yesu amene ndiwophweka amene amakonda wina aliyense.
But this doctrine is specifying, is speaking about the singularness of the gospel to the peculiar people, the exact erected number of people worth to hear this gospel.
Kumati uthengawu umakaonetseratu kusiyana kwakukwako amphamvu kapena kuti kusiyana kwenikweni kwa iwo amene ndi anthu apaderadera amene Khristu anawasankha amene amawumva mawu kamene amene amawumva uthengawu.
So let us see the design and the pattern of the gospel that Christ was preaching, teaching the people. Let us just see how it was going.
Neno ratenti oneleni limozi kusiana kumene kunalipo pa uthenga kapena mau amene Ambuye Yesu anali kufunzisa mmene zinali kuitikira kapena kusiana kwake kunaliko tani.
Here is the tongue of Jesus responding to the question of knowing the disciples and the doctrine.
Ndiyo awasono ndi mau amene Ambuye Yesu anakayankha poyankha kufotokozera pa mau amene amaonesera kudabwa.
The tongue of Jesus was like this. I speak openly to the world. I ever taught in the synagogue and in the temple, neither the Jews always resort, in secret have I said nothing.
Ndiyo tu Ambuye Yesu woyankha anayankha kuti ine ndalankhula zomveka kwa dziko lapansi, ndinaphunzisa ine nthawi zonse msunagoge ndi mkachisi, kumene amasonkhana Ayuda onse, ndipo mobisika sindinalankhula kanthu.
Why askest thou me? Ask them which heard me, what I have said unto them. Behold, they know what I said.
Ne undifunsiranji ine kapena kuti chifaya ni mukundifunsa za zinthu izizi pamene ndakhala ndikulankhula ndinu ndipo mwamva nthawi yonse ndikulankhula ndinu. Funsa iwo amene adamva chimene ndinalankhula nawo. Taona ameneyo adziwa chimene ndine na ine.
Which means Christ openly spoke his mind to the world in synagogue, in the temples, to the Jews' resort, but the priests that claims that they know the gospel fails to understand the Christ of the Scripture.
Zomweto zitanthauza kuti Ambuye Yesu anali kulankhula mawu ake kufotokozera kumsonkhano ya Ayuda, mumakachisi, mumasunagoge, komano anthu amene amadzitchula okha kunena kuti iwowo ndi Ayuda amene ndi anthu okhulupirira kapena kuti ndakulu ansembe sanathe kuzindikira chimene Ambuye Yesu anali kuchita mkulacho.
And here Fuller is showing that the saying of Jesus will never be accepted by many. Only those God purposes will hear the gospel.
Ndiponso tuchi chikungoonetseratu poyera kuti mau a Ambuye sazalandidwa ndi kuziwika ndi anthu ambiri ayi koma iwo okhawo amene ndi opatulika amene ndi osankhidwa amene ndi ochepawo ndi amene azakamva uthengawo.
And it only heard by those God erected from eternity.
Ndipotu adzamveka ndi okhawo amene Mulungu anawasankhiratu kuchokera pachiyambi dziko lapansi lisanalengedwe.
It is only heard by only the elect that whom Christ died for.
Ndiponso azamveka kwa iwo okhawo amene ndi osankhidwa amene Yesu Khristu adawafera.
But before it is preached God to reveal Christ to them, they will be opposing and stand against the true gospel.
Koma ngati tusikuna komere Mulungu arade kapena kuti ngati sanakwane nthawi ya kuvumbulusa Mulungu mwana wake kwa iwo, iwo azayimirira kutsutsana nkulimbana nawo uthengawo.
But here there is a comfort that those the Lord died for, nobody will miss heaven, but will be drawn to Christ and hear and see Christ over the scriptures and its beautiness.
Komadu ichi ndi chitonthozo kunena kuti kwa iwo onse amene Kristo anawafera kulibe azatayika ngakhale mmodzi, koma Mulungu mwini wake adzawakoka iwo ndi kuwabweresa kufupi kwa Yesu Kristu ndi kuona kukongola kwake kwa Ambuye Yesu Kristu ameneyo.
Another thing, blessedness is on verse 21, whereby Christ says, only those that heard him speak know what Christ spoke.
Ndeno chindu china anso chokondweresa chimene pano 21.
So there is a comfort to the erect, because God will open their ears and they will hear him speaking and they will know the Christ of the scripture.
Ndiyetu apaso pakuoneka chitonthozo chifukwa chonena kuti iwo amene ndosankhidwa adzatsegulidwa maso komanso makutu akuona ndi kumva mawu a malemba umu.
And if you are one of the people, one of the elect, you will enjoy the gospel.
Ndipo ngati ndiwe mmodzi wa iwo amene ndi osankhidwa, uzakondwera nawo uthenga wabwino.
That's why when we read John chapter 8 verse 32 says,
ndi chifukwa chake tikamawerenga Bible mu Yohane chapter 8 ndi maika ya 32 anena kuti,
and ye shall know the truth, that is Christ, and the truth, the Christ that we are speaking, shall make you free.
Ndipo muzazindikira choonadi amene ndi Yesu Kristu, ndipo choonadi amene Yesu Kristu uyo chidzakumasulani, kunena kuti Yesu Kristu adzakumasulani.
Fear fully shows that it's only Christ that sets people, when I said people, I mean the erect, free. But without Christ, we are in bondage, we are sinners, we are hopeless.
Ndiyedu apa chikuoneseratu kunena kuti ndi Yesu Kristu yekha amene ali nawo ulamuliro ndi udindo wakumasula anthu. Ndenkamane natu za anthu ndikunena iwo okha amene ndi omasulidwa. Koma popanda Yesu Kristu ameneyo, tonse ndife ochimwa, ndife omangidwa, ndipo tili mgoli, tili mdende.
Not all people will hear Christ speaking, but only the elect. God opened their ears so that they should hear him speaking.
Si anthu onse amene adzamumva Yesu Kristu kamene adzamva mawu Ambuye ayi. Koma iwo okhawo amene Mulungu adzawasegulira mapi ya kumva mawu amene woti azakamumva iye.
Because verse 33 of John 8 says, they answered him, we be Abraham's seeds, we are never in bondage to any man. How sayest thou, ye shall be made free?
Ndifaka ke mukamaona mundimeya ke 33 ya Yohane chapter 8, wakutena kuti, anayankha iye, tili mbewu ya Abrahamu, ndipo sitinakhala kapolo wa munthu nthawi iliyonse. Munena bwanji muzayesedwa aufulu.
They had a boasting that is in Abraham, thinking that having the Abraham as their root from, they are saved ones, they are holy people, they are those God elected, those that hears the real gospel.
Ndiyedu Yehova makanyadira kumala nkhula zonena kuti ndife ya Abrahamu, kusonza kuti mayiwo munali matama, munali kudzimva, kumaona ngati kuti kubadwira kumbuku kubanja la Abrahamu kapena kuti kukhala mbewu ya Abrahamu ndiye kuti iwo ndi osankhidwa kale, iwo ndi amene akhoza kumva uthenga wabwino kunena kuti Kristu anabwerera iwo.
The problem with those God left to themselves, they always boast, they always think their mind that they are a better.
Vuto limene limakhalapo kwa anthu amene Mulungu Atate sanadzionesere kwa iwo kapena kuti sanaonesere mwana wake kwa iwo, iwo amasiyira kunyada ndi matama, ndiye amaganiza ngati kuti iwo aliko bwino.
But they forget and they don't know that we are all sinners and fall short of the glory of God. Very weakly, wretchedly, sinful and blind.
Chimene iwo tusamaziwa ndipo amaiwala kunena kuti anthu onse anachimwa naperewera pamaso pa Mulungu ndekuti anthu onse anakhala onyasa onunkha komanso anthu akhungu.
Verse 22 of John chapter 18 says, and when he had thus spoken, one of the officers which stood by struck Jesus with the palm of his hand, saying, answerest thou the high priest? So they honor the high priest than Christ, the real honor with her to be praised.
Tikabwera mundimeya 22 chapter 18 chabukula Yohane rakunena kuti koma mmene adanena izi mmodzi wa anyamata akuimirirako anapanda Yesu khofu ndikuti kodi uyankha mkulu wa nsembe chomwechi iwowo watu amakasamalira ndikulemekeza mkulu wa nsembe osati Yesu Khristu amene ndiye wamkulu wa nsembe weni weni ayi.
We see people always honor their positions, their names of their congregations, their famous city, and they always honor those things without knowing that they are bad sorcerers.
Umuntu ndi mmene timaoneranso anthu ambiri akudzikuza kumalemekeza udindo wawo, mipingo yawo, ntchito zawo, ndi kumalemekeza ufulu wawo kapena kulemekeza dzina lawo, kusiya kulemekeza uthenga wabwino kapena kulemekeza Khristu, posadziwa kuti zimenezo ndi sanza chabe zonunkha pamaso pa Mulungu.
Verse 23, Jesus answered him, if I have spoken evil, bear witness of the evil. But if well, why smitest thou me?
Ndipo mundimera 23, Yesu anayankha iye, ngati ndalankhula choyipa, chita umboni wa choyipacho. Koma ngati bwino, undipandira njini.
These things were happening before Caiaphas and Annas.
Zinthu zonse zinthu zimakachitika pamaso pa Kayafa komaso Annas.
Annas the high priest, Caiaphas the advisor, were hearing and seeing all these things happening to Christ with their blindness without knowing that the exact man worth to be praised and worshipped is on their presence.
Annas pokhala mkulu wa nsembe komanso Kayafa amene anali mlangizi wa mkulu awachilamulo mnthawi imene iyi amakayang'anira zinthu zimene zikuchitika kapena zimachitikira zonsezi pamaso pawo posazindikira kunena kuti Yesu Khristu ndi amene anali oyenera kulemekeza oyenera kukwezedwa pamaso pawo.
Because when we read verse 24, it says, now Annas had sent him, that is Christ, bound unto Caiaphas, the high priest.
Chifukwa tikamaona ndi 24 akunena kuti koma Anasi anatumiza iye omangidwa kwa Kayafa mkulu wa nsembe.
When we look down, we see that even Caiaphas send it to Pilate to Herod. All these people were just handovering this Christ into the other one, thinking that he's above that. Because nobody can judge God. God is very sovereign.
Nchifayake tikamayangana moza maatipeza zone na kuti anthu wanali kupasirana mlandu umene huu Kayafa kumpeleka kwa Pilato kumpeleka kwa Herodi. Chifwa amaona ngati kuti mwina wake wina wake ali ndi udindo ali ni mphamvu yoda koza kuweruza mlandu umene huu. Posazindikira kunena kuti kulibe amene akhoza kuweruza Mulungu opeza Mulungu ndi olamulira wa zinthu zonse ndiye mwini mphamvu.
People fails to exact judge Christ. It takes only Christ to humble himself and give the people authority and the permission to speak whatever evil they can, so that the scripture should be fulfilled.
Anthu analephera kumweruza Yesu Khristu, ndipo zinachitotengera Yesu Khristu mwini kudzichepesa ndi kupereka ufulu kapena ulamuliro kwa anthu kunena kuti akhoza kumnyoza ndi kumchitira china chilichonse kuti atengere kapena kuti akwanirise chilichonse chimene chinaneneredwera atuza iyo kuti malemba akwaniritsidwe.
God is the lascious judge and will never be judged by anybody in this world.
Ndiye Mulungu ndiye wankulu womaliza wawo weruza ndipo kulibenso munthu amene akhoza kumuweruza mdziko la pansi lino.
What we do is just thinking about whatever and hand over Christ to the authorities, because even the authorities would never judge Christ.
He is
very sovereign. He is God. He is the creator. He is worth to be exalted. That's why his glory would never be shared with anybody.
Iyeyo ndi olamulira, iyeyo ndi wankulu, ndi wamphamvu yonse, iyeyo ndi olenga zonse, ndi chifukwa chake ulemerero wake sagawana ndi wina aliyense.
Verse 25 says, and Simon Peter stood, warmed himself, that is to find himself better from the cold. They said therefore unto him, art not thou also one of his disciples? He denied and said, I am not.
Ndima 25 ati koma Simon Petulo anali mkwimira kuota moto pamene anali kudzifundisa pamene popeza kunali kuzizira pomwepo anati kwa iye suli iwenso wa akuphunzira ache kodi yeyu anakana anati sindine.
Mind you, these things were happening, all these persecutions, this cup that Christ was drinking from, it was a court time whereby a human person needs to warm himself while Christ never came to warmness.
Ndiyo musayiwale wakwendedwa kuti zinthu izi zonse zimakachitika ngati zokwaniriza chikho cha matsauso chimene chinayikidwiratu ndi Ambuye kunena kuti Yesu Khristu amwerepo. Ndipo munthawi imeneyi simunayeneranso kuti wina wake akhoza kuthandizana naye Ambuye Yesuyo, mchifukwa chake munthu anafunika kudzifundisa yekha kuotha moto kuti asamve mphepo, pamene Ambuye Yesuyo alibe malo kuti nkuotha moto kapena kudzifundisa.
A man had to warm himself. Christ had to bear the sins of all the people so that one day a man should get recovery from his sickness of sinfulness.
Ndeno munthu anafunira kaiyeyo kuzipezera moto kuzitenthesa pamene Ambuye Yesu ali mchisauso choterecho kapena Ambuye Yesu akudusa muzina zonse mikwingwiri maina iliyonse imene adadusemo kuti ampangire munthu ochimwayo machitiso auchimo wake.
Verse 26. One of the servants of the high priest, being his kissman. You can see another kissman as we were in the book of Ruth. The kissman redeemer, whose ear Peter cut off, said, did not I see thee in the garden with him?
Ndeno mundime yake ya 26 iyo akunena kuti mmodzi wa akapolo ankulu wa ansembe ndiye mbale wache ujawa amene Petro anamdula khutu ananena, ine sindina kuona iwe kodi munda pamodzi ndiye, koma mbuku la chizungumo akuonetseramo kuti muli ombolera monga mmene tinaonera mbuku la Lute imene timayangananso za ombolera.
Here another, the servant of the high priest, asking Peter that he was one of the members, the disciples of Christ Jesus, of which Peter had to deny so that the scripture might be fulfilled.
Ndeto abati kuona so mmozi wa akapolo wa mfumu akukamfusa Petulo kunena kuti kodi siwe mmozi wa iwo kuti ndi ophunzira wake, komalo apa kunayenera kuti sopano zichitike kuti Petulo amkane Yesu Khristu.
Verse 27, Peter then denied again, and immediately the cock crew.
Ndimaya 27, adipa menepo Petulo anakanaso. Ndipo pomwepo analira tambala.
The cock was to crow after Peter had to do Daniel Christ thrice.
Ndipo tambala anayenera kulira pambuyo kunena kuti Petulo wakwanisa kumkana ye Khristu.
The crowing of the cock was to remind the scriptures, the word of Christ that has been spoken to him.
Ndikulira kukwata mbala kunali kumukumbusa Petro mau ambuye Yesu amene analangulira kwa iye.
This is a mysterious gospel that those the Lord erected from eternity, those Christ died for, the cock would crow to them so that they should see their wretchedness, sinfulness before Christ and hear the voice of the Lord.
Ichitu ndi chinsinsi cha uthenga wabwino chomwe chikuonesedwa apapa. Kunena kuti kwa iwo onse amene Mulungu anawasankhira ali kuchokera pachiyambi dziko lilisanalengedwe ndipo kuti Khristu anawafera iwowo, tambala adzalira kukawakumbusa kuchimwa kwawo, kukawakumbusa kunyasa kwawo.
Bible says what crows to remind Peter, and when Peter remember the gospel, remember the word of Christ, him cries.
Ndeno Bible kulangula zona kuti pamene tambala uyu analira pomkumbusa Petro, ndipo Petro atangokumbukira mawu amene Ambuye Yesu analankhula nthawi yomwe Petro analira.
When the cock was crowing, it was not crowing to remind all the people that were there, the councils, mind you, those officers of the Jews, the band, whatever, even the pirate, the Herod, the Annas, the Caiaphas, but it was to crew so that it should give remembrance to Peter only, because Peter is an erected sinner.
Ndiyo atambala kulira kwa tambala kumene kumene tambala kulira sikuti amakalirira wina aliyense ayi. Musayiwale kuti paja panali gulu la anthu ambiri amene anali pamenepo, gulu la asilikali ankhondo, akulu ansembe, aphunzitsi kapena kuti aphunzitsi achilamulo, alangizi achilamulo amene anali pamenepopo. Komano polira tambala isa amakalirira iwowo, koma makamkumbusa Petro. Kwa Petro oyo ndi munthu wochimwa wosankhidwa.
The use of the crook was to reveal the word that Christ spoke to Peter, of which Peter forgets before it came to an accomplishment.
Ndiyadu kulira kwa tambala kumakamkumbusa Petro mau amene Ambuye Yesu anayankhulira tu kwa Petro yo. Pamene Petro yo anali atayiwala, pamene nthawi inali itakwana, nakuti chonenedwa cho chakwanirisidwa.
When God erected the sinners from eternity, Christ died for them. They just wait the exact time so that the word, the crook should crew to remind them and see their wretchedness and sinfulness and come back to their Savior.
Ndeno monga mmene Ambuye Mulungu anasankhiratu anthu ochimwa kuchokera pachiyambi dziko lilisanalengedwe, kunena kuti anawasankhiratu iwowo, ndipo anatuma mwana wake Yesu Khristu kudzawafera iwowo. Iwowo amakhala mdziko lapansi kuyembekezera nthawi imene tambala atalire kuwakumbusa, kuwazindikirisa, kunena kuti iwowo Yesu Khristu monga mpulumusi wawo.
Christ to be heard by the ear. The crook will crew to remind only the erect, because the erect will hear the word of God.
Ndeno Yesu Khristu kuti munthu wosankhidwa afike pomva mawu a Yesu Khristu zikudikira tambala kuti tambala akalira munthu akamve mawu a Mulungu, chifukwa popanda kulira kwa tambala kulibe munthu amene akhoza kukumbukira ndi kuzindikira mawu a Mulungu.
Another amazing thing is that when the crook was crowing, many people were just thinking that it's the crook crowing as usual, without knowing that there is a revealed gospel in the crowing of the crook.
Ndeno ndo chinthu china chabwino muchione pamene tambala uja amakalira, kwa anthu onse amene anali pamene popo amakangoona ngati abasi nthawi imene tambala yo amalirira, posazindikira kunena kuti kulira kwa tambala kuja pali chinsisi chokavumbulusa mawu amene analankhulidwatu kuti tambala kuyenera kulira.
So everybody was looking to the crook the same, but Peter was looking into the crook very different. This is how the gospel is reaching those that are his.
Ndeno muone, mene tambala ujama galira, anthu amene makamumva tambalayo janthu makangomumva ngati abasi ndi mmene tambalayo amalilira chifukwa anthu onse anamumva tambalayo koma mangotenga kuti ndi mmene tambala amalilira pamene kwa Petulo pokamva kulira kwa tambala kujako kunamthandiza kuzindikira kunena kuti nthawi yakwana atambala amene mwanga kulira kwa tambala ndikukwanisidwa kwa mawu Mulungu mmenemo ndi mmene umakhalira so uthenga wabwino kunena kuti suzamveka kwa onse koma uzamveka kwa iwo khawa amene ndi ake.
For example, myself as a farmer, during the time of cultivating, digging, we have the crook that crews. When it crews, it gives us confidence that this is high time to get out, have to cross ourselves and take the horse and go out, started working of digging because it's high time. It gives us awareness.
Chifama chisanzo ineyo ndine mulimi po chisanzo chabwino mwana ndikwisa ntchito chimenezi kuti ineyo ndine mulimi ndipo okhala mulimi tambala pamene akulira imakhala runthawi yokukumbusa iweyo kunena kudukhoza kunyamuka kupita ano kukagwira ntchito okhoza kutenga kumakasi kupita kumunda ndiye kuti nthawi yakwana nena kuti ndikagwirire ntchito pamene ena umumva tambala imweyo azangomumva ngati tambala basi.
When the crop is crewing, all the teachers, whatever the businessmen, continue sleeping, but myself, I put on my clothes and take my vessels, the hose, whatever, the pangas, let it started working because crewing of the crop to me is a message.
Ndino tambala ujiagadu walira. Kwa hivyo wabina mapanga mwina mabusiness, ndizi nchito zina hako zo kala kuta kugona. Kuma tukwa ineyo tambala ya kalira, ndiji ziviso, yon duza kuti kwa aja, ufunika ndizuke, ndi kufunika kuzuka, ndi kukatenga zipangizo zanga zo kiti za nchito, kaya makasu zikuwa nje mkwangwa, kuma pita kukampira nchito jifugwa, ndi kuzua kuti nchito ya tambala mene mkuti zusa ineyo.
What I'm trying to come up with is that there is a gospel in the crewing, there is a message in the crowing of the crock.
Chomwe ndikuyesa kufotokozera apa pakapena kubwera kuchita nthauzira apa nkunena kuti muli uthenga wabwino, muli chiphunzo kapena chizindikiriso mkulira kwa tambala.
I'm not saying that you should be honoring the crock. No. Because he's not worth it to be honored. It's Christ alone, the crucified one, worth it to be honored.
Ndipo langu la izitu sindi kutandoza zonena kuti ndiye kuti mukufunika muzimulemekeza kwambiri tambala ayi tambala ni nkhuku jabe ndipo sakuyenera kulemekezedwa ndi Yesu Kristu yekha amene akuyenera kulemekezedwa.
Because multitudes of people are worth the honoring things that never gives life.
Ndi amayesa kukweza kulemekeza zinthu zimene sizipasabule.
For example, in the wilderness, God brought the vipers. When the brook vipers bites the people, a serpent was laid on the tree, on the pole, to give cure, salvation, hearing to those that have been bitten by the brook vipers. But they changed it from seeing the snake, the serpent that was set there as the salvation of that time. They made it as the worship of the blown serpent, and it becomes idolatry because people are worthy of honoring things.
Chifoma chisanzo mchipululu mthawi ya Mose imeneyo pamene ana Mulungu anadzusa njoka za moto anaikira njoka za moto mchipululu ana Israeli anali kulumidwa ni njoka zimenezo ndipo Mulungu anamuza Mose kunena kuti apange njoka yochita upanga ndi nkuwa ndikuikweza kuti imene khale machitiso kwa anthu onse amene atalumidwa ndi njoka zimenezozo ndi anthu anachitisidwa ndi anthu kuchokera pamene popo amayamba nokukweza njoka ya mkuwa imeneyo ngati machitiso ngati ndiye mwini mphamvu posazindikira kunena kuti machitiso amene amali nthawi imeneyo ndipo ndi Khristu yekha kapena Mulungu yekha amene akuyenera kukwezedwa.
The coming of the serpent to bring a hearing after being bitten by the brook vipers was just a picture of Jesus being dead, sitting dead on the cross. People see him dead on the cross and resurrected from the dead. That brings salvation to the sinner.
Ndipo mmalo mwake zimenezi zimakhalira ano kupembeza mafano. Chifukwa chito kapena tanthauzo la njoka ya mkuwa imene inayikidwa inapangidwa mchipululu muja inali chabe chithunzi thunzi cha Ambuye wathu Yesu Khristu amene ndi machiriso amoyo wochimwa umene uzayang'ane kwa Kristo amene yoyo amene walumidwa kwa Kristo yo kwa munthu uja amene walumidwa ni njoka kamena kuti munthu amene ndi wochimwa kuti akayang'ana kwa Kristo akupeza machiriso monga njoka ya mkuwa.
Last week I was saying that there is no shadow without the owner nearby.
Nthawi yakumbuyo kundi malankhula zonena kuti palibetu chithunzi kapena mthunzi umene umaonekera popanda mwini wake wauthika wa chithunzicho.
If there is a shadow of the tree, it means nearby there is a tree standing by, standing.
Kala kuti pakuoneka chithunzi cha mtengo ndiye kuti pafupi kwambiri pali mtengo munthu wake wa chithunziyo.
Same with the house, same with the shadow of a man, same with any shadow. If there is a shadow, there is the owner of that shadow standing nearby.
Mene mundi mechi makhalira chithunzi thunzi chithunzi thunzi china chili chonse mukaza chiona ndiye kuti pali nnu wake pafupi kwambiri pamene.
So all the pictures that were in the Bible in the Old Testament, those Christ standing nearby but resembled to the people, people never sees him.
Ndiyeno chimodzimodzi ndi zithunzi zonse zomwe zinaonesedwa mchipangano chakale pamene panali zithunzi zimene zija panalipo Kristu mwini koma Kristu mwiniyo anazibisa yekha kuti anthu sanamzindikira iye.
The practice of Passover was a picture of Jesus Christ. The crossing of the lamb was the picture of Jesus Christ. The bread, the manna descended from the heaven was the picture of Jesus Christ. Everything was the picture of Jesus Christ. The high priest was the picture of Jesus Christ. Being the high priest.
Ndeno mukamaona mchipangano chakale zinthu zambiri zomwe zikuonesedwa munali mpasaka munali mgonero mgonero mmene momo komanso ngakhale akulu ansembe zonse zijatu zinali chithunzi thunzi cha Yesu Kristu.
They are just shadows standing nearby the honor that have standing there.
Zinangokhala chabe zithunzi zimene zinali ndi mnu wake pafupi pafupi ndi zithunzizo.
A shadow receives the strength from the owner of the shadow.
Monga mmene chimakhalira chithunzi thunzi kuti chithunzi thunzi chacho chimakhalapo chifukwa chonena kuti pali mnu wake wa chithunzicho.
The way how a shadow looks like, its strength is taken from the major one that standeth nearby.
Ndipo ngakhale maonekedwe achithunzi thunzi cha chinthu chimaoneka mofanana kwambiri ndi mmene mnu wakeyo akuonekera.
So we are not here to worship idols, to have idolatry worship, but to worship Christ and him crucified without compromise.
Ndeno ife sitikufunika kukhala nkumapembeza chithunzi kapena kupembeza chofanizira chabe cha chimene ndi mthunzi wokha. Chifukwa kumene kumkupembeza mafano koma kuti kupembeza kuona kwayenera kupembezedwa kupembeza Kristu yekha wopachikidwayo basi.
To conclude the message of today,
kuomba mkota wa uthenga wa tsiku la lero,
the shadow standeth lieth where there is the owner of the shadow.
Ngati patapezeka chithunzi chikuimirira kapena kuonekera pena pake ziwani kuti pamenepo pali pafupi kwambiri pali mnu wake wa chithunzicho.
Christ is the owner of the shadow.
Ndipo Khristu ndiye mwini wa chithunzicho.
Christ is the savior. He is the one pictured by everything that was in the Old Testament.
Khristu ndiye mpulumusi ndipo ndiyeyo amene zinthu zonse za chipangano chakale zinali kuonesera mofanizira za iye.
So to come back to our message of today, let the crook close so that Peter should hear and remember this, the word, the saying of Jesus Christ.
Ndipo bwera kutenga wa tsiku la lero regani tambalalire kuti Petulo akumbukire mawu onse ambuye Yesu.
Never a person likes or not, but the saying of Jesus Christ will be remembered when the crook crows. And it's not God that forced the crook to crow. It's God himself that authorized the crook to crow.
Ndeno kaya wina afuna, kaya safuna, kuma utenga wabwino, udzamveka kukapo kata mbalata lila kwa wina wake, chimene ndi chikumbuso. Ndipo izizi sizatengera kwa munthu yo kunena kuti achite kumfunsa tambala yo kuti alile ayi. Kwa Mulungu mwini wake ndi amene azampange tambala kulira kuti munthu yakumbuke.
Christ will speak the gospel to his own people, will reveal the gospel to his own people, and those that are his will hear him speaking. But if he left us to ourselves, we'll never hear him, and we'll never worship him, we'll never honor him, we'll never exalt him.
Kristu azalankhula kapena kuvumbulusa mawu ake kwa iwo okhawo amene ali ake, ndipo iwo amene ali akewo azamumva iye. Koma kwa iwo onse amene Mulungu anawasiya, iwo woti sazamumva iye, sazamzindikira iye ayi.
May God help us see the beauty of our Lord Jesus Christ.
Ambuye Mulungu atithandize kuona kukongola kwa Ambuye wathu Yesu Kristu.
The crowing of the cock was the remembrance of the sayings of Jesus Christ.
Neno kulira kwa tambala ndi chikumbuso cha mawu amene Ambuye Yesu anayankhuliratu.
The gospel that has already set forth to be heard by the elect will be heard when the Lord came to us, when the cock will crow. It means both us and draws us to himself, then we'll hear him speaking, we'll hear him being revealed, and we'll start worshiping and exalting.
Utenga wamene una ikibira tu, kunena kuti ayiwa amene ndo kulubirira akaumve ndi kukondwera nawo, azaumva kamena kuti tizaumva pokhapokha pamene tambala walira. Ndipo pamene tambala walira, Mulungu mwini wake adzatisegulira mathu ya kumumva iye ndi kuzindikira mawu ache. Koma popanda kutero kulibe munthu akhoza kumumva ndi kumuzindikira iye.
Again, here shows that one to hear the Lord it only when it pleased God to come by our way and will see and meet with him.
Ndiponso apa chikuoneseratu kunena kuti kwa munthu kuti afike kwa mzindikira Ambuye zikuchita kutengera Mulungu Atate amene akhoza kubwera kutsika ndi kumpeza munthuyo ndi kumsegulira maso onena kuti aone sopano.
If he will not come to our way, we'll never meet him, we'll never worship him.
Ngati Mulungu mwini sangatsike mkubwera mnjira yathu, ifetu sitingathe kuyenda kukakumana naye ndi kukamupembeza kumulemekeza ayi.